nda chati sedda nder yimre nde tanmo ilelel yusbi wi'etende shi'iru tawbati
mido yetta mo judo takdo ya muhannanu sattaru non surroido ya mannanu alhamdulillahi mi yettiro himo non noko hanilim leta gefo noro akwanu mido yetta mo bano zati yettiri zati mako fanije arshu bodumo do malawanu mido yetta andudo gache amunyi surroyi aibuji funga mi inde murahamanu subhana jaini torido zati wala buki mo wala bo futdamto wala mo makanu dumido fa abadan more ere bo yalata mo wala jihatu bo lamdo yeso zamanu mido yetta mo abadan tutus fami saftata mido yetta mo heda goiki yam insanu nder bibbe adama hebbe bo imanu wadda be nder ummato bi adananu khairul wara burunado tagle muhammadu cheto wazumbu be maybe nder isyanu mido yetta mo fonde go sheikhu mujaddadi nuru zamani mofodu ye usmanu.